Neptune Records. Now I'm employed.
Zidadi bado, zidadi bado, bado.
Sana begetoni pia wakachinjwa sana wakina mama na watoto wakakosa makao malazi chakula na pia hali vipi na konda na safari ndani kasi tutafika mbali yeah kisani alishababu ila wakosi sababu tazama kwa jicho la tatu Kenya na wana soni mani bisi likuisha zamani ni nini wa Kenya jameni Yeah. Atupati toro mwega, twakesha kuangaika, gano mai madoga kwenu. Atupati toro mwega, twakesha kuangaika, gano mai madoga kwenu.
Zidadi bado, zidadi bado.
Timiza ahadi ulizo ahidi Mwana siasa weni kupo na pionza tena kusudi Umerejea, kura yangu unalilia Ukidhania, masikio nimelalia Cheki, umerejea, kura yangu unalilia Ukidhania, kura yangu ntakupigia Nasikia ulihama, isti zupo kwa main crew Squeeze unaishi majuku, sera zako zote na nakikapu Zako mboga saba tu masista tu Tene mani muyoni hamna silani Tukisha wapu kura sera sema tusiami
Zidadi bado, zidadi bado
Kisongozi, alafu kesho wanakula pamoja Wa Kenya jameni Kama shida ni tume ya IBC Basi hame, ili kesho Tefale ulizame Tualipenda sana Toto jirani apewi kazi Paka yone gesiwe Alafu zile doto zake zina feli Anakufa na ngoma Ukukwetu shida Natangaza shida
Shida
Cheese.